Yes, you was when you were about Katonda.
Praise Jesus much, children of God.
Katwongere Katonda ngali za amanyi.
Let's add God a hand clap.
Olw'okutuzaamu amaanyi agali mu kigambo kye. Yebazibwe Mukama.
Praise him the Lord.
Twebaza Katonda.
We thank the Lord.
Olw'okutuzaamu amaanyi bwatyo.
Encouraging us like that.
Ng'atubuulira omulimu bwe gunaasoboka.
Tell us how the work will be possible.
Tugusembayo kusemazinga w'ensi eno.
The final on this planet Earth.
Kukusinziira mu Uganda ekkula lya Africa.
Basing in Uganda, part of Africa.
Omanyi ki ekigambo ekitali kyangu kyakukkiriza.
It's the word not easy to accept.
Era singa nsubira Katonda asiŋŋaana ggwe.
If I hope perhaps I found you.
Nagamba olaba nkola omulimu ogusembayo.
God told you see I do a final work.
Kusema zinga wense.
On the planet Earth.
Naye tunaakola naawe.
But shall we work with you?
Wandi muzeemu ki?
What would you have answered him?
Era wandi mubuuzizza nga bibuuzo ki?
Asked him which questions.
Oboolyawo wandi mugambye.
Perhaps you would have told him.
Katonda genda ononye abantu abaala.
Go look for other people.
Obagambe ebintu ebyo banaabikkiriza.
Tell them the things of belief.
Nabeeyungako oluvannyuma.
Then I'll join them later.
Omanye nsi ebadde w'ebbanga ddene.
The world has been there for long.
Kati bakugamba nti akola omulimu ogusembayo.
Does a final work.
Bibanga biro bya Noah.
The eras of Prophet Noah.
Nkuba yali emaze emyaka egiwerako nga 1400 etonnya.
Rain had taken like 400 years not falling.
Eyamaanyi eri awo etegeerekeka.
Powerful rain.
N'abagamba enkuba egenda n'ekutonya ate nga nzibu.
It's going to flood this world.
Egenda kujjuza ensi yonna.
It's going to fill the entire world.
N'ebaseka nga enywa waragi.
And they left over drinking alcohol.
Nga balaba Noah yeye yagwadde eddalu.
See Noah fell mad long time.
Biki ebyo byagenda ayogera.
That he moved speaking.
No, Noah balaba yabaki.
Noah, what's wrong with him?
Simanyi mutamivu.
It's a drunkard.
Kyokka abatamivu nga bagamba Noah bali mutamivu.
Drunkard said that Noah seemeth to be drunkard.
Musaba ali wali ne mutabani bwe.
There with his sons.
Omanyi yatandika alina emikwano.
He began with friends.
Bazimba eryato
naganaye
abantu bwe bayongeranga okuseka n'okugamba Noa yagudde
eddalu
n'emikwano egyali gimuyambako okuzimba eryato ne zidduka n'asigala ne batabani be basatu ne bano bakazi b'abaana be kwegamba famire n'ezimba eryato manyi waliwo abaana bye bagamba tunaakola tutya ate taata yeyagudde eddalu tubeere naye Yesu yeebazibwe naye nga sikyali kyangu kyakukkiriza nti Katonda mu kiseera ekyo yali agenda tonnyesa enkuba
ejjula ensi eno
era Bayibuli egamba nti okutuuka enkomeero paka nga amataba gabaddewo abantu nga
tebakkiriza
You
were surprised when it was to happen.
The ark
God closed it himself.
Times you run quick
that you enter the ark of Noah.
And it's
no more possible.
Yes,
praise Jesus much.
So mukongereza kwecho.
I will not know that.
Omulimu gwa Katonda ogusemba okusemazinga ensi kugenda asoboka gutya.
God's final work on planet Earth, how is it to be possible?
Njakuwayo obubonero buna.
I want to give you four signs.
Obukakasa nti guno omulimu gwa Katonda ogusemba okusemazinga wensi.
It is God's final work on planet Earth.
Bwandibadde musanvu naye ngera kuwaako buna bwokka bwe
buti. Been seven, but I'm to give you only four.
Obubonero buna bwe buti.
Four signs.
Obukakasa nti ddala.
To prove that.
Guno mulimu gwa Katonda ogusembayo okusemazinga wensi.
This is God's final work on the planet Earth.
Si kigambo kyangu kyakukkiriza.
Not easy word to believe.
Naye nze nakikkiriza olw'obubonero obuwerera ddala omusanvu.
I believe it for a science coupling and totally to seven.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus
much. Naye olw'obudde tugenda kwogerako buna bwokka.
Perhaps going to speak only for.
Mpozi.
Maybe.
Tujjukira yagamba.
We remember he said.
Nti nga malayika owaakagombeka enkomeero tannafuuwa
before angel the seventh trumpet sounds it The mystery of God must have been revealed. That is the word of God. That's one of the signs showing the last final work. That is it. Before the end comes to happen, the mystery of God, that's the word of God, it must have been revealed. As it's come, give it to all the prophets. That's one of the first signs. Then the second sign, he said that do not be moved, even if it's a letter or any word, until the day is there of the end. Till the secret of lawlessness has been revealed. That man contending against God and has been revealed. He understood who is Satan. That is a sign. Understood Satan and where he came from and where he is going.
Underwater.
Understand he was a cherubim. We've studied much of him. One of the major signs those made to happen in that work. That day will not come till the secret of lawlessness has been revealed. The contender who lifts himself above God,
he's
been revealed to the world.
Another
says Satan was an angel. Others say he struck the world in the beginning and it appeared mixed up.
Not understand
when he began to be Satan and what concerns him. Those are some of things you find you've understood well here.
Yes,
praise Jesus much. The third, he said before that day comes, this gospel of the kingdom of God
will
resume be preached to all the nations.
If
you come back, gospel of the kingdom of God, the kingdom of heavens, you straight know.
Yes,
praise Jesus much. The fourth, let me hope you finish the third. He said, before that day comes, the gospel of the kingdom of God, the kingdom of heaven, it
resumes
to preach to all the nations, to be a witness, and the end will come. Every time you are
under
the gospel of the kingdom of God, in the righteousness, in the kingdom of heaven, the target is one we spread in the entire world. You know that the day is drawn near, and that's the final work. Praise Jesus much. The fourth, he said, he's doing an amazing work and the miracle and wonder in these our days. As he spoke of the days of who?
He said,
I do a wonder in your days.
But
in this final work,
he
said, nothing will not be revealed. Nothing will not be revealed that will not be brought in their light. Those are the four things, the major ones.
If
you see them, they happen. You begin to prepare yourself.
You
know it's God's final work on planet Earth.
We
remember sometime back in 1992. The men came from the Australia.
And they came
Uganda, God had sent them.
Uganda that
in Uganda is best there to do his final work on planet Earth.
May not
say that work, how does it appear?
Prophecy
came from out offshores. And the command proclaimed that the proclamation happened.
That's
basing in Uganda, Pearl of Africa.
Do
the final work on the planet Earth.
Yes,
praise Jesus much.
Amen.
But this work we couldn't know.
What,
how could it be, and what will prove that that is it? I want to come from the fourth point. I go to the third. I get to the second. And I end up with the first.
We've
gotten downwards. We have a few minutes. According to Philippians chapter 1 verse
6,
God speaks with us as he says this. Our fourth point,
where
promise to do the final work and the wonder and the miracle. Promise nothing will not be revealed. That was it known, that would not be brought out in understanding. Let's read here, we see. Philippians chapter
1
verse 6.
Na yentegeri didala chino. Ngoyo eyatandika omulimu omulungi mumwe. Aligutu ukiriza, ukutu sakuruna kuwa Yesu Kristo.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
Chino agamba, amaze, being confident of this very thing.
Kandinobu vumu orwechi intu
that
chino.
He who began a good work in you.
Tue yatandi kumuli mumulonji mumwe.
Will perform it until the day of Jesus Christ.
Aja kukolo kutu ukiriza kuna kuwa Kristo Yesu.
Kugamba uvumu.
Now the boldness.
Amatume babu funa.
The confidence apostles got it.
Yani mama nyanti yatandi kumulimu wa murunji.
You began a good work.
Umasekati gense.
In the midst of this world.
Kugamba nti umulimu wa murunji mufe.
To say the good work in us.
Aja kukola paka kuruna kuruwa mkama wafe Yesu.
Omit to the day of the Lord Jesus.
Nti umulimu guno gusemba yomu nkome kerezo.
Work winds up at the end.
Nga kwigamba yagutandika nga atonde guru nesi.
The one who began it creating heaven and earth.
Yatandika mufenga akora milimu mingi.
Us doing many works.
Eroru nakorumu.
And one day.
Katonda chigambo yali kumsikuno.
God the word was on this world.
Kama afu Yesu Kristo.
The Lord Jesus Christ.
Yoga yanaga wakiri muzikizo lwe milimu jenkora.
At least believe me for the works I do.
Ninge milimu Katonda mingi jakora.
There are many works which God does.
Tambuze migo kumere okumeze mmere.
The rivers to grow the food.
Empewo kutambula.
The wind oxygen move around. Over your bones, grow in your mother's womb. There are many things he does.
It
began the work.
It
has to accomplish it.
It's
every work began in this world. And God began it. And God has to accomplish it. Truth is this, you have to put in your head. If God is a worker, His word is a worker. One day he began working. One day he has to wind up the work. That's to be in you.
It's
some of what to help you.
And
believe there's a final work. One who began a work
Mufi.
In us.
Yagutandika.
He began it. He has to move it to accomplishment of it.
So that
God will run the world till it's like that.
Yagutandika omulimu guno.
He began this work.
Era omulimu gulina okukomekerezibwa.
The work has to be accomplished.
Naye ng'agamba gujja kukomekerera ku lunaku lwa Mukama waffe Yesu.
Accomplished on the day of the Lord Jesus.
Kyensonga lwaki point ezo ze nkuwadde.
Those points I've given you.
Enya.
The four points.
Eziraga zandibadde musanvu naye nkuwaddeko nnya.
Been seven, but I've given you four.
Tiziraga nti guno gwe mulimu gwa Katonda okusema okusema zinga
wensi. This God's final work on planet Earth.
Kwega zisonga ku lunaku luli.
Now the point on that day.
Lunaku olwo kubanga lwe lusembayo lugendo okomekereza.
The last day.
Katuddemu ko lunyoro omukaaga tuingire mu lwomusanvu.
Verse 6 to enter 7.
Abafilipi esule soko lunyoro omukaaga.
Philippians chapter 1 and the verse 6.
Nga ntegeredde ddala kino ngoye yatandika omulimu omulungi mumwe. aligutuukiriza okutuuka ku lunaku lwa Yesu Kristo olw'omusanvu. Nga bwe kiri ekirungi nze okulowoozanga ng'ekyo gye muli mwenna, kubanga ndi nammwe mu mutima gwange. Bwe mussa ekimu mwenna awamu nange mu kisa, mu kusibibwa kwange era ne mu kwolerezanga kwange enjiri n'okuginywezanga.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Kwegamba yafuna confidence oba yamalirira n'akitegeera ddala.
God determined and realized it.
Naganti naye yatandika omulimu guno.
He said that he began this work.
Ekyamazima gulina okubaako gye gukomekkerera.
It must have a point of its ending.
Wabula bwe tusoma mu Isaiah agamba.
But when written Isaiah, he says.
Nti mu mulimu ogwo ogusembayo.
That in that final work.
Ajja kuba agukola nga kya magero.
He will do it, it's a wonder.
Era nga kyewuunya.
And it's a miracle.
Era ekimu kifuula okuba nga kyewuunya.
One of what makes it a wonder.
Kubanga tewali kintu kitamanyibwa.
Nothing which wasn't known.
Era ku ekyo ekitategeerwa mu kiseera ekikyaliretebwa mu kumanya,
bw'oba
osinzira mu mulembe omupya ogulina okumanya Katonda okujjudde
awamu
n'ekitiibwa
kye,
bw'oba olaba ebintu Katonda by'abikkula weewuunya
n'okwewuunya.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Kandi bw'ogamba naye lwaki Katonda ebyo ebintu abitugamba? Lwaki abikkula ebintu okutuuka ku nsonga ezo zonna n'okutuuka otulaga bwe yatandika n'ekigambo
kye
n'omwoyo w'omutukuvu wali nga tulaba amafutagadde abapostoni nga gakulukuta mulimu gwa Katonda ogusembayo kusemazinga
w'ensi
okusinzira mu Uganda ekkula
ly'Afrika.
Abasoma naffe mu kuyitibwa ogwo
abawe
ebintu bye mwewuunya nammwe
mukandaye
mukama
n'ebintu
byonna byonna otugamba byaki
bannange.
Katusoke tusomeko wano mu Isaiah
29 14.
Isaiah 29 verse 14. Kale laba, ngenda okukola omulimu ogw'ekitalo mu bantu bano. Omulimu ogw'ekitalo era ekyamagero. N'amagezi g'abagezigezi baabwe galizikirira. N'okutegeera kw'abakabaka baabwe kulikwekebwa.
Owulidde ekigambo kyagamba.
You hear the word he has said.
Nti kale laba.
That behold.
Nvaayo okukola
I proceed to do
omulimu
a work
ogw'ekyewuunyo
a marvelous work
mu bantu bano
among these people
omulimu ogw'ekyewuunyo
a marvelous work
era ekyamagero
and a wonder
era n'amagezigezi g'abagezi gaabwe
the wisdom of their wise
galizikira
shall perish
n'okutegeera kw'abagezi gaabwe kulikwekebwa
prudent will be hid.
Mu mulimu guno ogusembayo
this final work
yagamba nti ngenda kukola nga kya magero nnyo era nga kyewuunyo nnyo era ekimu ku kiri kulaga kino kyewuunyo era gwe mulimu guli gw'abadde ayogerako ng'alina amagezi g'ali okufulula g'ali ofulula agabaddewo
passing out.
Kwiganga waliwo ebintu bye mbadde muyita okutegeera
naye
ng'okusinira ku standard Katonda gy'ayogeramu entegeera nga mpitirivu nnyo nga kuno okutegeera kusaanyaawo ebibadde ng'okutegeera era ng'omuntu ne ky'abadde ayita okutegeera abula kikweka bukwezi aleme kuddamu
kwogera.
Kyava akugambye
kiraba
ngenda okugola okukola omulimu omulimu ogw'ekyewuunyo era ekyamagero nti naye omulimu guno ng'agukola ebimu ku bibeeramu ebirikakasa nti gwegwo nti amagezi g'abagezigezi go agenda kugasalako gazikirire nti ky'obadde oyita amagezi nga si magezi. Katonda akugambye nti omanyi lwaki planet Jupiter baagituma Jupiter alyoka akubuulire nno ebya bannasayansi nabiki aga nti abo bonna baalimba Those are not
named those planets.
They are
rightful names meant to be of
them.
Come face out what you call wisdom.
Have
reach to hide what they spoke for your
understanding. People
hide it, say, what have I been speaking?
You have
not yet seen neither known.
We are
still here in the valley hidden.
Things we learn here,
if you put them in the world,
those
who will never speak again.
Some who are going
to hide their words,
those they
called understanding.
That work
what proves it's the
one. What perishes
is what you call wisdom in the world.
Perish,
and you see how long you've been in foolishness.
But you
call it understanding.
Understand,
you don't dare want to speak of it again.
Today,
if you move from your home
and you
come into this
place,
if you say, I'm going to church,
you say,
what have I spoken?
I'm going to
synagogue.
What you
didn't hold wisdom.
He said, you're going
to pray?
No.
Let's go be taught in fellowship.
You're no
more
praying. All the time you're
begging
from God,
don't come learn from him.
There's a time you
no more can speak them.
And
David tell
you, you're
going to pass the rope going to heaven.
Go away. I pass the
angels to pick
me up there. This you
call wisdom and
understanding.
Even if in the world,
that
like wisdom is
placed
just on the beginning of that final
work. Where it
goes, it raises levels.
Amen.
Show
its sign that the real work
is
still a contention.
All
wisdom is powered
down.
Just face it out and disqualify it.
Writer's
pen has deceived
you. Books
we started in vain.
Jeremiah
8:8-10.
And
written lies all
over. If they have
rejected my word,
what
wisdom is in them? Rate of a human being.
They have never studied
and neither known a human being.
But they
have been on the human shirt. The body. And studied of it.
And
said we treat a human
being. Yet they have never
treated a human being.
They have
think they treat human beings.
They have
treated human
beings. That
is punching a shirt which is torn.
But the real
person, they have never
known. They
not treated him.
But
human being is treated by the word.
Stop
stealing
immorality.
In the hospital here. And in the
Uganda
language, they say, go to the hospital. But that word is wrong.
You've gone
to a healing place.
If you say you're
going to a hospital,
you get sick
more of other sicknesses.
Now you see
things like
those. It's language in the world,
thought it's of wisdom to speak that.
But hospital
is a shameful thing.
You say, I'm going
to the place where they get sick from.
And you have
already another sickness.
Okay, I've
left to that.
We say,
those wisdom of the wise is perishing.
But if going
to a hospital, you speak it in Luganda. If you say like that, you go to a hospital, the place where they get sick from, the Banyankole, how do you speak it?
Okay, can be the cave.
Let me leave that. Next verse we see.
Isaiah esula ya 2 mwenda n'olunyiriri olw'ekkumi n'ettaano.
Isaiah 29 verse 15.
Zibasanze abo abakenyu wansi okukweka Mukama okuteesa kwabwe. N'emirimu gyabwe giri mu kizikiza. Ne boogera nti ani atulaba era ani atumanyi. 16. Muvuunikira ddala ebintu. Omubumbi bali mwenkanya ebbumba. Ekintu ekikolebwa n'okwogera ne kyogera ku oyo eyakikola nti teyankola.
Olaba mulimu guno.
You see this work?
Ajjayo ebintu ebadde bakolera mu nzikiza ey'obutamanya.
Things they have done darkness of ignorance.
N'abimulisamu omusana ogw'okumanyanga mungi.
Light in it much light, light in the world.
N'ajjayo ebintu n'aga yii muvuunikira ddala ebintu.
Turn things upside down.
Kati nga bulijjo ebintu biri kifuula
nnenge.
Naye olw'okuba kizikiza
ekyo tulaba
nga biri kifuula
nnenge.
Kubanga bwe nkugambyeko nti mulimi
Oluganda
tuyinza kugamba nti ogamba nti ngenda ku
ddwaliro
ekigambo ekyo kiba kifuula
nnenge.
Naye oluganda ngenda wali ku gonyezo.
I'm going to a place to get healed from.
That's what you hear and you
feel joy. I'm
going to a
place they get sick from.
It's
not what is there.
Kakati wa mundu, now, kanisa
the church they're going to come back for
without
spot no
record.
Church is written on the building.
Find
on the building church of
Uganda. It's like
upside down or long.
It's not a word of wisdom
and understanding. You say I'm going to church.
It's
a foolish word.
Togenda ku church, ogenda kukunganira.
Go to a synagogue.
Omanye ebintu bingi.
You know many things.
Era Bible yagandi wali bawo na manya ago buvvozi.
Bible says there will be even be blasphemous names.
Ngamanya we gali mosi ga buvvozi nenga gali nga matu.
Blasphemous but it seem right.
Olwaliro okusingana.
Today we find.
Ngomusajja ayitibwa omukazi.
And the man called woman.
Kiba kintu kyayo kiba kya kifuula
nne. It is something upside down. And the man marries a man.
And
things are upside down. What I try to tell you, one of the signs prove God's final work.
Point
we've come down upwards. That indeed, that's a marvelous work. And the wonder. One of the signs inside.
Azikiriza amagezi g'abagezigezi.
Praise the wisdom of the world.
N'okutegeera kuli akudibye okubaddewo.
Understanding he paces it out which has been there.
Era n'abikula buli kibadde kyakwekebwa.
Reveals what had been hidden.
Zino point z'olaba nkulu nnyo so azinyonyola kati zonna.
Point that major can explain all of them now.
Nengezaako zikuyitira mbu itizi katono.
Try briefly pass through them.
Okusinako ebyo yagamba nabbi Daniel.
According to what he told prophet Daniel.
Nabbi Daniel bw'amala okulaba ebintu byonna.
Daniel saw all things.
Mukama yamugamba.
God told him.
Ebintu ebisiringe paka munaku ez'oluvannyuma.
Things be sealed with the latter days.
If you see textable,
what do you understand?
It said
now,
we are
going to see
we are
not with our portion works
as the
word of God is.
So we take off the
seven
seeds.
Why take them off? Why do we take them
off? Told them,
put them onto the latter days.
So what were we doing?
Things.
We are
moving on.
And we
are working.
With the
Lord we are working.
That work you say is
not there. It's what we are doing.
If
not believed in
yet,
yet moving on. Every day. We are on
the work.
You say it's not being done.
That
same final work. Up to today we are on the same work.
Amen.
What refuses
us to rest. At times we feel laziness and weakness.
We say,
because it's the final, let's go work.
Yes, we have
praise Jesus.
Amen.
Let's read briefly in Daniel. Daniel chapter
12.
Let's come from verse 8.
Daniel sura ya 12 n'olunyiriri olw'omunaana.
Daniel chapter 12 from verse 8.
Ne mpulira naye ne sitegeera. Ne ndyoka nkyogera nti ayi mukama wange ebiriva mu ebyo biriba bitya olw'omwenda. Nayogera nti kwata amakubo go Danieli kubanga ebigambo bibikiddwako era bisibbwako akabonero okutuusa ekiseera eky'enkomerero.
Let me tell you.
These
words have been sealed well.
They
have been covered.
In
the time of the end.
Yes,
praise Jesus much.
Paka
until the time of the end.
Controlling the question where you know Mzina Guriwansi. Yes,
praise Jesus much.
Told
him this.
These
words have been sealed.
To the end.
If you see the take of the seals, you straight know.
Although
we are in the final work,
everybody
have to know it to its end.
When
it began above the heavens,
you think
they have been there because we are worthy.
None of
us is worthy to
praise.
The word prepared will be there in our days.
It's
found us, who are there.
Amen.
Prophet Daniel heard.
He
didn't understand the things.
Matthew
13,
9
downwards. That many prophets and the wise men who desire to know and to hear this.
No
secrets of the kingdom of heaven. But they never knew them. That you are blessed, for you see them and you hear them. You think it just came that second heaven will be drafted for you down, and the third.
First God will be,
never wanted to know what is in heavens.
Everyone
who knew of heaven wanted to know how it looks like.
Wisdom
God put in them understand. And they
are young. Is it
small wisdom?
Order
you heaven from the first?
To the rim above.
And
order.
That is later. Even that. Even and the other. Others never wanted to know of it. Prophet Branham,
he
said that heaven is in dimension.
You rotate
a little rich in the other,
yet
it's called the earth.
Niye yakalo chimanya na ye natakaka na burunje likatonda
ate
ne biro bya ili bichabula
sins were still not it you
nga biro bya kumanya ko kitundu
sins of knowing how
na ene kitundu kya mulimo okumanya na kya miradde
how it did know it perverted totally
ne tulimiro nga babita full knowledge of God
full knowledge of God.
Amen. Ne
kera na yotonda ma ne rinya tonda limanya
even the name you've not known it.
No mulembo mpya tonda gumanya.
The new generation
ti waliwo mulembo ogukoma omukadde ogubadde.
Old generation ending which has been.
Aliyoka akolere mwe kya magere kya gambi.
Do that marvelous work he has spoken.
Tudde mukonyoro mwenda.
Repeat the verse 9.
Daniel esula ya 12 n'olunyirwa mwenda.
Daniel chapter 12 in the verse 9.
Nayo gera nti kwata amakubo go Danieli.
Daniel gano omulemo guru.
Daniel God rest in heaven.
Mhm.
Kubanga ebigambo bibikiddwako era bisibwako akabonero kutuusa ekiseera ekyenkomerero.
Era newankubaddenga okuva abatume lwe bajja
okuva
Mukama waffe Yesu lwe yajja
n'abatume
ne babeerawo ebintu ebisinga tebyabikulwera paka leero ku nkomerero ku mulimu ogusembayo.
Amen.
Wadde Mukama waffe Yesu yajja.
Oh Jesus came.
Naye yaleka ebigambo bimwe era tabikudde.
N'agamba
omwoyo bw'alijja
alibabikudde.
Omwoyo bwe yajja
n'abikulako
byabikudde abatuma abamu
n'ababuulirako.
Ne batuuka ekiseera ebiro ne bikyankalana. N'agamba kati era waliyo omulimu ogusembayo.
Nja
kubireeta byonna mu kusembayo.
Amen.
So kati ffe tuli mukwenjoyinga ekiragiro.
Enjoying the command.
Ekyokola omulimu ogusembayo.
The final work.
Tuli mulimu tweyagalira teri kufa agwanidde.
Ne
lwakuba ebiro bisanzeewo ffe.
Time is fold us there.
Yes, we have
praise Jesus.
Ebiro bisinganye kwaliwo.
Time is fold you there.
Bebana baliwo kati.
Those children were there.
Omanyi bwe wazaala ng'abaana bonna nga bampi ate ngo enakyo oyagala nga kiri
waggulu
opanga abo
omukwamuwa
kati ffe baana baliwo batubadde
tutya
gutusanze ffe tuliwo
kati
ekyokulabirako kyekyo ozadde abaanawo bampi
byoyagala biri waggulupanga
bapanga
okozesa
ne bakuwanulira ekiri
waggulukati
ffe katonda badde alina otugattagatta
mpulamba
mu mbeera zaffe zonna ze tubaddemu natukonvatingaku ekyo
kyayagala.
Amen.
Era olaba naawe ng'okyusiddwa nnyo olugendo
lwo
lubadde lulala nnyo.
Tuli mu Daniyeri essula ya 12 n'olunyiriri olw'ekkumi.
Daniel chapter 12 and verse 10.
Bangi balyerongoosa, balyetukuza, baliwoomezebwa, naye ababi balikola ebibi, so ku babi tekuliba abalitegeera.
Kakali ky'onoomanya kiri kimu.
What you have to know is one.
Bangi tugenda kwerongoosa.
Many we going to purify ourselves and be whitened.
Era olwaleero okugamba nti tanula okukola ebi bye walinga okola omanyi wali mulokole naye ng'olinaagabi
agookolanatotya
namuwadde naye ekimu ku kiraga nti guno
mulimu
ndi woogezaako kikola owulira
bannabo
katonda muliddemu olukuba era totyambwa abantu bagenda kugaana amazima yakugaa bangi bajja kwetukuza n'ababi bajja kwongera bakola ebibi tugenda kweyawulamu ebi naye n'asuubiza ku babi tekuli ba n'omu alitegeera wadde biriba biro byakutegeera biro nga byakutegeera naye omubi tajja
tegeera.
Daniel esula ekkumi n'ebbiri n'olunyiriri olw'ekkumi.
Daniel chapter 12 and verse 10.
Bangi balyerongoosa, balyetukuza, baliwoomezebwa, naye ababi balikola ebibi. So ku babi tekuliba abalitegeera, naye abo abalina amagezi balitegeera. 11. Era kasooka ekiweebwayo ekyokebwa eky'ennaku zonna kiggibwawo. Eky'omuzizo ekizikiriza ne kiyimirizibwa walibaawo ennaku 1,290. Alina omukisa alindirira n'atuuka ku nnaku 1,335.
Yesu yeebazibwe
nnyo. Praise Jesus much.
Ennaku ezo bw'oba ozigasse
those days be joined them out.
Zongerwa ku ziri 12.
They are added to the 2,000.
Naye tetuli wano kubala ezennaku
leero tubali
tukugamba ku mulimu ogwo ogusembayo
haleluya.
Muruka isureyo yomunana.
In the Luke chapter 8,
ayogeranga agamba.
He speaks as he says.
Nti munako yuze nyini nyini ajja kuba ayimusize tabaza.
In those very days he would have lifted up the lamp.
Naye mukukoleze tabaza oba omusana ogwo ogwokumanya.
Light the lamp or the light of knowledge.
Tewali kina kimwe kyakwekebwa ekitali kitali bikulu.
Because he did not be revealed.
Ye point eyo okuna gye tuvuddeko wansi.
Fourth point we've come from down.
Tujizinze zinzeko bwetu. Naye nga ngazi nnyo kamala.
But it's broad enough.
Katusomeko wano mu Luka.
Let's read in Luke.
Esule yomunana nyule 11.
Chapter 8 verse 16.
Luka esule yomunana n'olinyure 16.
Luke chapter 8 and verse 16.
Era tewali akoleza tabaza. Najisanikira mu kibbo.
Tewali akoleza tabaza.
No one lightens the lamp.
Najikoleza najiteka mu kibbo.
It's under the basket.
Bwabanga alagiddo omusana ogw'okumanya gwake.
Commanded the light of knowledge to shine.
Tagenda gusirikira wano tugukomye wano.
Don't keep it under here, we end it here. Era
wali wendeka teka nyingi nyo.
There are many preparations.
Ezigendo twala omusana guno gye guinolaga.
Take this light where it is to go.
Bwe yagala okumanya nti dali tabaze yo mukama ajikoleza.
Once you did that lamp God is lit.
Ino byemu kubiberawo.
These are what happened.
Luka esule ya munana olinyirwa 16.
Luke chapter 8 verse 16.
Oba okugisa wansi w'ekiriri. Naye agisa ku kikondo. Abayingiramu balabe bweyaka. 17. Kubanga tewali kigambo kyakisibwa ekitalirabisibwa. Newankubadde ekyakwekebwa ekitalimanyibwa nekirabika mu lwatu.
Mumusana Bible wanaikwesa nekirabika mu musana.
Bible says the appears in light.
Kwekabwa amarokoleza lampstand.
After he lightens the lampstand.
Lampstand tumaje miyo musanvu jaka.
Lampstand the seven spirits of God.
By demonstrating miyo musanvu
jaka. Demonstrate seven spirits of God.
Dikamazo jikoleza.
This is lit it.
Eri jikuweka mu
kitibo
wa soba mtanda munda.
Under the bed.
Wabula bwo yagala okulaba ngebi dalaji jikoleza.
This that is lit it.
Era gamba nti abona obulaga nti tewali n'ekimu.
Science say that nothing.
For nothing is sacred.
Tewali kyakyama.
That shall not be manifested.
Kitaletebwe kulabisibwa.
Oba kyakwekebwawa oba wansi mu nyanja.
Under the ocean.
Oba mwanda gulawo ndi.
The bunkers.
Oba muguru.
Whether in heaven.
Oba waguru
weguru. Whether above the heavens.
Okirabako ne bakikuleta mu lwatu wano.
It's brought you openly here.
Kiki kyotamanya?
What did you know?
Katonda yali watya?
How was God there?
Kuvawa
from where
kigambo yali atamu ye
how was the word in him
no mo yali atamu ye
how was the spirit
bavamu batia
they came out how
yali musajja nga tudde musajja munne munda muri nga ali muri
in the man
kisi chota manya kati buli chota manya obo ino chimanya
they were thin no you have
to know obukulaga omulimu
some of signs show that work
amen
ulishimu okiraba
everything is
kwa toma ny point igundi chezirage omulimu obo
kusemba don't know what your final work
ensongezo musanvu
seven reasons
kubanga yazirambika mbiyawa ndi kubangaziri musanvu enkuru
scriptures there are seven
era singozi manya boti kubaze mpaji omusanvu
you know them for the seven pillars
izata ndi komulimu gwamu kamera zizi kukomekereza
the work of God they are what wind them up
amen
eh kati point esoka yotu
now we finish the first point
mufunze nje funziza funziza
I've summarized it
nengula ganti bwabagu kola kuba kumulimu gwache uyo cha magero
does it take marvelous work and the wonder
yagutandika kuva kulubereberi ayo kukomekereza
beginning he has to wind it up
naye bimuku byo amagezi gabagezi gasiri wazibwa
gakwao
era nagamba nti ndiyaga banabi bangi bayagala okubimanya
n'okubibikulira
nina bagamugende mu
omulire say go rest
ebyo bigenda kuba okunaku
nkomerero
ngabi omulimu gumalirizibwa
and the work is being finished
bijja kubikulwa bategeere bamanye buli kintu kyonna
build they will understand to know all things
buli kita buli kyali ekyekyama
think which was secret
ye wano wano inzo kweka kyakyama
now here you can hide what thing to be secret
wakuwa goliao tudao ga
because you dare see that saying
mutumira tegera bila kya mabi
mbiya mola
ebikati ngabyo tebibikulido
how come in is already
manyi waluwe bintu eyi ngati tuteta gana kubikwa atulira
don't need to
tuba tuli walu tusoma no ulira na bakugamba okoche bwo
they tell you done this
tuli ne byamira le byokubikula
tudde ko
kubikulengeri je wayenze
mwe you want to reveal the way you fornicated yesterday
gweto manyi bo wayenze
don't you know how you
yagale tukogere koroza sirunzi nyo
of you think it's good
tubikula chama cha bujemu atakuoleta ebibara byo bujemu
fruits of lawlessness
<lawlessness. laughs> Why trouble? After
the secret of
lawlessness,
the fruits, then we see you.
The
fruits of lawlessness.
No,
that will not trouble us. Go to the second. I'm going to read a few verses on it. Say, before that day comes,
with
the end and the coming back of Jesus,
before
the kingdom of God will soon be preached unto all the nations to be a witness. When the command began in Matthew 10,
in
the verse 7 unto 8, he told the disciples, this is how he
said.
Let's read there we hear.
Matayo esule yekumi nolinyoro msanfu.
Matthew chapter 10 and the verse 7.
Bwemubanga mutambula, mubulirenga nga mugamba anti, obwakabaka obw'omuggulu bunatera okutuuka. Olw'omunaana. Mwonyenga abalwadde, muzukizenga abafu, mulongoosenga abagenge, mugobenga dayimooni. Mwaweebwa buwa. Namwe muwenga buwa.
Yes, you must win.
Praise Amen. Jesus much.
Ekiragiro ku njiri eno kyatandika kigambo.
Command on this gospel began saying.
Mutambula okubulira enjiri.
You move preaching the gospel. Mubulire
bwakabaka bwa mu.
Preach the kingdom of heavens.
Ubwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu.
The kingdom of God and righteousness.
Ubwakabaka bwa mu.
In the kingdom of heaven.
Wabula wayisa ebiro bingi.
But there are past many seasons. The
enjiri yo yo ebyo guru
eguru. The gospel of heaven is not there. People have things they preach. Religions we see like olden.
We
become in salvation. Heaven became a secret of when.
Told
us we go preach that.
Preach
the kingdom of heaven.
It's
where you heal. Freely you're given, you too freely give. Miracles are sold.
So the gospel
seems to be of the kingdom of God and the righteousness in the kingdom of heaven.
One
of the signs to prove that this drawn near, see this gospel is assumed to be preached to apostles. Preach the gospel of the heavens.
And
they say we are afraid.
People
are going to change this gospel.
2 Corinthians
chapter 11.
The
gospel is going to be changed. But we are afraid.
But
secret remained no.
Though
the gospel be changed,
but
before the day cometh,
it will
resume be preached. That is Matthew 24, the verse 14.
Let's
come from 9 to downwards.
Matayo esula yabiri mwenye nolinyirwa mwenda.
Matthew chapter 24 from verse 9.
Dubaliba wayo mwe mubonye bonyesebwe bali batta namwe mulichayibwa amawanga gonna okubala ngeri nya lyange olw'ekkumi mubire ebyo banji nti mubire ebyo banji abali esitala bali wangana yo bali chawagana 11 Neba nabi banji abobulimba balijja.
Bwoba yagala okulaba.
If you want to see.
Omulimu gwa Katonda okusema okusema zinga
wensi. God's final work on planet Earth.
Banabi banji abobulimba balabika.
And false prophets appear.
Nebali okabaleta ebyesitaza.
And they bring things causing stumblings.
Ngabakola ebintu ebyekyewuunyo.
And they do things which are surprising.
Nabi nga asobola okukeera kumakya n'abeera n'abakazi bataano.
Prophet can wake up have 5 wives.
Bana agobono n'awasi omulala.
Or just this marry another.
Binatunda sebo apple mbutukufu.
Prophet sells holy apples.
Ebintu ebyesitaza okwagala kwabangi ne kuwola.
This stumbling many people's love will draw cold.
Ne bagamba ebyobulokozi byabya kiyaye nawe.
Salvation are fake.
Your business.
That's a business.
Kumbe bali abesitaza banabyo bulimba bebabirese.
Stumbling post prophets brought that.
Nayogeranga agamba.
And he speaks saying.
Matayo esula yabiri munya n'olunyiriro 11.
Matthew 24 verse 11.
Ne bannabbi bangi ab'obulimba balijja. Balikyamya bangi 12. Era kubanga obujeemu buliyinga obungi Okwagala kw'abasinga obungi kuli wola. 13. Naye agumiikiriza okutuuka ku nkomerero yalirokolebwa. 14. N'enjiri eno ey'obwakabaka eribuulirwa mu nsi zonna okuba omujulirwa mu mawanga gonna. Awo enkomerero n'eryokejja.
Nti nga bimaze okuba abanabbi b'obulimba baze.
After they have happened, for prophets have come.
Bakoze eby'obulimba bingi.
They have done many things of deception.
Bakyamiza bangi.
They have perverted many.
Abantu beesitadde bagamba bati biki bino, obulokozi kino.
The great salvation.
Bakyawaganye.
They hated each other.
Bawoza abamu bali mu maka gaabwe beetuulidde.
Others are in their home seated.
Bagamba ebintu by'obulokozi ah.
It's things of salvation now.
Abalala tuli mu kwekaza tugamba banne ate tunaalagawa.
Say, where shall we go?
Nti ekiseera ekyo nti n'enjiri eno ey'obwakabaka bwa Katonda, enjiri y'obwakabaka
obw'omuggulu
eriddamu n'ebuulirwa okubeera obujulirwa eri amawanga gonna, awo enkomerero n'eryoka etuuka. Ekyo kye kimu ku bintu ebikulaga tuli mulimu ogusembayo, kubanga twolekera olunaku luli olw'enkomerero. Olunaku lw'enkomerero tulusobola kubanga lutuuka ng'omulimu
tegutandikibwanga.
Omuntu lw'amaliriza omulimu gwe, kirwaba yatandise omulimu ogusembayo, aba asoose n'agubala n'ajja nga okukola paka lwa
gukomekkereza.
Gwe bw'oba olaba nga tuli mu njiri obwakabaka bwa Katonda
n'obutuukirivu,
ate ng'enteekateeka
zonna
zoogera nti okuyitibwa kwa Katonda kwazze asuubiza amawanga
gonna
okuli ku ggwanga erya
Uganda,
era ne gubeera omulimu gwa Katonda ogusembayo ku ssemazinga
w'ensi
okusinziira mu Uganda ekkula lya
Afrika.
Omulimu ogwo guyinza kuba gutya
nti
n'enjiri eno ey'obwakabaka bwa Katonda erulibuulirwa amawanga
gonna
okubeera obujulirwa, olw'enkomerero n'olyoka etuuka. Omulimu ogusembayo guteekateeka
nkomerero
kubanga gwe mulimu ogusembayo. Ebimu ku bibeera mu njiri ya bwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu mu bwakabaka
bw'omuggulu,
n'onnyonnyola obwakabaka bwa Katonda kyeki, obutuukirivu kyeki, obwakabaka bw'omuggulu kyeki,
ebyo
byonna obiwulidde ate okyabiwulira era tonamanya mulimu gufaanana
gutya.
Omanyi omutume
Paul
w'omwoyo wa Katonda yayogera mu Bagalatiya
1:6
n'okukiira n'agamba nti naye kati omanyi tutiddemu, omuntu yenna bw'aleeta enjiri
endala
kabebanga baga malayika avudde mu
ggulu
webaluwa egambibwa okuba nti evudde eri
batonde
nasinjiriye obwakabaka bwa
Katonda
bwakabaka
bw'omuggulu
akolimirwenga. Abantu tulina essuubi lye
tulindiridde
wadde ng'ebbanga ddene enjiri eyo entuufu ebadde ey'obwakabaka bw'omuggulu eggweerawo ddala, naye ekisuubizo kisuubiza nti ejja kuddamu ebuulirwa enkomerero eryoka
etuuka.
Wadde twawulira
mu
Bakolinso ekyokubiri
11:1-3
bali banga bakyusizza omwoyo ne bakuwaamu Kristo
omulala
n'enjiri endala onayinza
obigumiikiriza,
naye byonna bimaze okubaawo webibanga bibaze okujjula wonna enjiri n'etegekebwa ey'obwakabaka bwa Katonda
n'obutuukirivu
eddemu ebuulirwa amawanga gonna, era kye kitukoze amativi ne
maleediyo
twandikoze yaaki ng'enjiri
yaffe wano ffeka.
Olowooza lwaki bye tutandikiddemu? Olowooza malala gano?
Olowooza
gano malala?
Oluwagala bano New
Generation eri ku bintu bya malala. Omanyi ab'obuweereza obumweyo gye bali bamala emyaka gyabwe giwerako tewali
ttivi
tewali
leediyo,
bwe baayagala okukuŋŋaanya abangi ab'okubba ne bakola
amativi
n'amaleediyo balagireko obubbi bwabwe bongere okubba
abalala.
Ffe si kye tukola, ekitukoza ttivi ne
leediyo
lwa mulimu ogusembayo ng'ate gukwata ku nsi
yonna.
Amiina.
Yes, so I'm going to write you size in it.
That's why this time when you test, we don't capture you in video. If we are seeking the ways of people,
no
television begins.
Of
those who give testimonies.
I was not giving
birth these years.
The
prophet prayed for me.
I
think we don't capture you. The letters you don't give birth, we are capturing you.
I got healed.
All those would have captured them seriously. Those are works of false prophets.
They are
miracles.
Like
men to attract them.
Me?
They had operated me when I came to apostle. I laid a child.
Banange feno tetuchaza atubika mubisinga nkoko.
We lay like children, like hens.
If you sing a kati betulimu,
now would have been in that.
Sing a twat wala dana kubuke deva. Kumativya gari wo.
Television's there.
Eriya daru. Bwe njaka ruka kase chechi gena
muma. I want to prove what's moving on.
Ngamshumba Benjamin bwasusu tubuli.
Cho
muri mugu nokugenda soka gutya. Bino singi afujyo.
It's not this of chaos.
Tutunonya abantu nabyabo. Tutunonya abantu.
We seek for people.
Abanadda muguru.
Those who go to heaven.
Amen.
Chuvya ati tukwata bya magero bino.
Don't capture miracles.
Singa atabinji bibaddewo.
Many have happened.
Era bichagena mas.
Still move on.
Singa tubaliko.
We would have been on them capturing video.
This
is done and still doing.
Singa kati tuli ku TV
bukede television.
Oh mutume Ronald
Hope.
Ayaya sabira wali. Ayogera bwogezi oroze mizimu. Nze mizimu taji changu majari na jinkuba na yata. Chineba kane sarako.
Cross me like that.
Singa di refuge le tuli mune. Ndaba namula be bintu nga bwe biri.
Things how they are. We call Abaddon, and demons run, and the man of God.
But
because the work is not focused on that.
It's
focused on the light, knowledge filled everywhere.
But
the commander says, filled with knowledge of God, we are on that.
Much power flows
from God and not from us.
As the
minister told you.
First,
second point briefly.
Bible yetu gamba tusonike kisoke ekyo kubira sura yo kubira.
2 Thessalonians chapter 2.
Wanga point ya fene yo kubira gamba.
Our second point say.
Himu kubira go muri mguno mutigwe gusemba.
Some of what should this the final work.
Enti chama cho buje.
The secret of lawlessness.
Hino kubanga chibikotwa.
It has to have been revealed.
Chama cho buje.
The secret of lawlessness.
Hino kubanga chibikotwa.
Must have been revealed.
Omuntu oli wo kuzikirira.
And the son of perdition.
Opposing
who contends against God and he's been revealed. Let's read there. We hear Thessalonica
Echokoviri, the Sule Yokoviri Tanikin Roxato.
Kaduveku Nyorisoka.
Thessalonica Echokoviri, Sule Yokovi Nyorisoka.
2 Thessalonians chapter 2 from verse 1.
Naye tubeegayirira abooluganda olw'okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo n'olw'okukuŋŋaana kwaffe gy'ali olw'okubiri obutasagaasagananga mangu mu magezi gammwe newankubadde mu kweraliikirira newankubadde olw'omwoyo newankubadde olw'ebbaluwa efaanana ng'evudde gye tuli nti olunaku lwa Mukama waffe lutuuse.
Tolina kulimbibwa bbaluwa.
Shouldn't be deceived the letter.
oba omwoyo niwe omwoyo alinyagamba olunaku lulo
the end is there no
waliwo ebirina okulaga
nti enkomerero yiino
guno gwe mulimu ogusembayo
abasasaloniki ekyokubira essula yakubira olunyi lwakusatu omuntu yenna tabalimbanga mu kigambo kyonna kyonna kubanga olunaku olwo terulijja wabula ng'okwawukana kuli kumaze okubaawo
okwawukana kuli
that separation
twakusomyeko mu
Daniel
abatukuvu
nga
bongera kutukula
aboonoonyi
nga bongera kwonooneka okwawukana kuli
that separation
omanyi byebimu kati bye
tutegekaokwawukana
okugenda kukulaba era nsuubira watandika okulabaeyo
ewammweengeri
gy'oyawukana ku banno era bakulaba ne bagamba baggwe
kikikati
ensi wava ku nsi ddala oli muggulwe
bye
tukola ssebo oyambala sikaati mpanvu sebo gwe mulokoloza fe tuli balokola
nyabo
abantu sebo bayakyankala bakyankala era enjawukala zigenda kuberayo
ebyaddala
okusooka okwawukana okuwera kuba abaana ba katonda
n'abasitaani
katonda ng'abikkuddwa mu bujjuvu ne sitaani ng'abikkuddwa mu
bujjuvu
abaana ba katonda nga bazze ku sayidi ye n'abaana ba sitaani nga
bazze
ebyo bye byaliwo ku nnabbi musa abagenda ne katonda eyatuma musa mudde ku mukono
guno
abagenda ne bano bakkoola simanyi ne baani
muddeeri
bw'abanga nabbi musa yalingaoyo akomyewo ekyo kukirowoozeeko naye ng'ate kyagambibwa nti bali eri ettaka ne lyeggulawo ne
libamira
yebagge yeena okwawukana kuli kifuna njagala nnyo nootinga ebintu
bino
okwawukana oku kugenda
kubaawoli
awakanya katonda eyiyita
katondanga
ye sitaani ng'abikkuddwa bulungi
knowledge
of god katonda ng'amanyiddwa mu bujjuvu ne sitaani ng'amanyiddwa
basasalonika ekyokubiri essula eyokubiri n'olunyi olwokusatu era omuntu oli ow'okwonoona ng'alimala kubikkulwa
omuntu oli ow'okwonoona ng'alimala kubikkulwa
omwana ow'okuzikirira olunyi olwokuna aziyiza era eyeegulumiza okusinga buli kintu ekiyitibwa katonda
aziiza era eyeegulumiza
buli kintu
ekiyitibwa katonda jjukira tumumanyi bulungi
nnyo
kufe abazze bamusomako oyo omwana
oyo
okusinzira ku bimwogerwako mu isaya sura
14
ng'erinnya ly'ettuufu ye
lusifa
eyeegulumiza
ng'agamba
onituula ku ntebe ng'oyo ali waggulu
ennyo
era nekimwogerwako mu Ezekiel 28 nti yali kerubi yafukibwako
amafuta
teyali malayika wabula yali kerubi nti era yali mutuukirivu nnyo mukubo gw'okubalibwa
katonda
okutuuka obutali butuukirivu bwalabika mu
ye
neyeegulumiza ng'agamba katonda songa
muntubunduye
oli omuntu oli wabula ng'ajjukira era alina omukozi we nabbi w'obulimba amukulembeddemu ngere saa yonna banaatera
omumulangirira
kankubulire gwe okyali wano otudde wa nyuwa oli oda olugirangira nga balangirira ne katonda kati ffe olw'okuba twetegese nga tebannaba
kukikola
bwe banaakikola gwe kijja kusingana
ng'okimanyi
naye mu mawanga abazungu baayonooneka ddabo bamanyi katonda waabwe waali kubanga okujja kw oyo kuli mu kukola kwa sitaani abantu abamu abeerangiridde edda nga bali beba yesu baatuuse edda abeerangiridde okuba bakatonda ebyo byonna byonna bibadde ntandikwa naye oli gino banaatera
omulangirira
katumale wano ennyiriri zino
abasesaloniki ekyokubiri essula yokubiri n'olunya olwokuna aziyiza era eyeegulumiza okusinga buli kintu ekiyitibwa katonda oba asinzibwa n'okutuula n'atuula mu yeekaalu ya katonda nga yeeraga yekka nti ye katonda olwokutaano temujjukira nga bwe nali nga nkyali gye muli nababuulira ebyo olw'omukaaga era ne kaakano ekirobera mukimanyi alyoke abikkuke mu ntuuko ze
ekibadde kirobera
what restrained him
abeebiro ebyo twali tukimanyi
we of then we knew it
naye naffe abeebiro bino era tukimanyi
we now we know it
abadde mwoyo mutukuvu
it has been the Holy Spirit
kati kye baakoze kwe kumusindikiriza ne baleeta Holy Ghost
push him away bring in the Holy Ghost
kubanga abadde alemesa kyokka sitaani okuvaayo
ng'ayita
mu Jezebeli ayitibwa
Baphomet
n'okuyita munnabbi waabwe ow'obulimba okweraga nti ye katonda abadde mwoyo mutukuvu ng'akyalumiriza ensi
y'ekibi
alumiriza ensi y'ekibi obutuukirivu n'omusango
kati
kye baakoze ne bamusindikira ddala ne bamuggya mu kkubo abadde aziyiza ne bagamba omutuufu ayitibwa omuzimu omutukuvu nga tetudda mu makuŋŋaaniro
netumuyita
omuzimu omutukuvu tukwanirisa olwaleero mu linnya lya yesu mu linnya lya
yesu
olowooza bamwatulira
ebyaddaaaye
abadde alemesa gwe badde badiiringa naye
katikubanga
abadde mwoyo mutukuvueyatulekerwa mu masekati
gaffe
n'emirimu gy'okulumiriza ensi
y'ekibiobutuukivu
n'omusango kati baamusindika eri era ekkanisa etambula ekola nga
bweyagala
oba mwambadde mutya oba mwenda oba mukola ki tugende nga badda ku butuuti n'obwereere bwabwe kati abadde alemesa kasa
bamugyewo
ensi yonna ne bagijuzaamu omuzimu omutukuvu abadde alemesa
bamugyewo
siga nti babadde n'obusobozi
obumugoba
wabula okusira ku Ezekiyeri essula
y'omunaana
nti bakozeseza abantu be by'omuzizo okumusindiikiriza
detestable things to push the spirit away.
Jukira twandibadde kanisa entukuvu nga yefe.
Holy Church would have been
us. Tulibwamu omwoyo mutukuvu.
They sit and ask the Holy Spirit.
Ati bakoze kwe kutukoze ebyekigwaga byonna ebyekisirusi.
All evil foolish things.
Nosinga nabo mukanisa bi basa zembiri ebimeme emitwe giringa ebinyonyi.
Cut hairs like the crane.
Musumba alinga ngoba.
Pastor.
Omusugu omuwa. Alinga ekinyonyi.
But.
n'omusingano obupale nga
bweyesaze
pasita ayambala akapale abuulira ebitundu bikwate
biti
oba bambala bukyobwe sibutegeera balina abayimbi bokka b'otunuulira bambi emiyawu gyokka
gyokka
kati eyali abalumiriza gwe baasooka
okugoba
nga bakola ebikolobero kubanga yete omwoyo w'amaanyi tosaba mugoba nti vaawo
genda
okola ebikolobero
yenakuvaako
era ayogerwako mu Ezekiyeri 8 gyasoma nti bakoze ebikolobero
ne
baleeta ekyomuzo ne bakiteeka mu kifo bansindiikirize ekyo kyokka kye baakola mu kanisa baleeta bya
mizizo
pasita mukazi asooka n'ayambala
bannaye
n'olugatto
ayimirira
bw'ati siriti eriko
wala pasita maama
haleluya mulina okuyiga ne ku nnyimirire ya yesu basomesa galo pawa baasiriwala
emitwe
Ha ha ha. gwe oloza bakoza bicho okukomwe mutukufu bati manya nto omuntu kuwabata ali mu bantu abantu basoba kubagamba mu
simanye
katonda wuli
God is there
umoyo yava muguru ali nakubaga katonda ali muguru
he has to be in heaven as God
kane baleta mu guno muzimu muzimu omutukufu
Holy Ghost
kati bambalange baagala bogeranga baagala bago babakazinga bwabashabala bali nabara mukibine
abo
mukwaya bonna babatwala
dda bakazi babwe
kati omwoyo yandi badati yanga akyali abo
spirit still be there
guli omuzimu ogwo kulagula gwe gulimu
demon of divination is the one there
tegufana kubibi
doesn't matter of sin
nkulaba ogenda mu America
nenga
gwe bagamba yabadde mu bwenzi
say there was in fornication they don't see the fornication
ngero yenda naye nkulaba ogenda mu America
You travel to America. That's what they see.
What do I anger you? Come
and
quiet.
God touching you.
We quiet. Come and
touch where you look. The way that you talk. God doesn't
never
just touch everything.
As the brother one day
touched clothing a miniskirt.
They have
to tie them that they try to survive around.
Kagati azisa bamusindikiza.
No, they want to restrain.
Na yeraba butumwaniriza.
Yeah, we have come to him.
Fetumuga moyo mutuku.
Tell him Holy Spirit.
Yanguje tuli.
Come to us.
Waba koze bikugoba.
If they do what Jesus
kore bikuaniriza.
Do what welcomes you.
Tuliyoka tuawukane.
Then we shall separate us together.
Abaka tuna na batali.
Those of God and of Satan.
Njagalo kule chindu chimu.
I want you to do one thing.
Singe sindikirizo moyo mutukufu.
The world is pushed away the Holy Spirit.
Kanisa liwonge mugobe.
She's just him.
Gurawo mutima bwo.
Open up your hearts.
Tege mikono jo mugame nzuno.
Open your heart, tell him I'm here.
Kule kule ka ibikoro ebibyo na nebikorobero.
All evil works and evil.
Mugambo banga jangu tukole fembi mukama.
We work together.
Zewe ndi mumurembe guno
mu. In this evil generation.
Nzo mukwa abakola nawo kusemba yo kuluno.
To do the final work with you.
Ato ina na chance ya mani mwa abashinga tebachamu mumanyi tebamwagala tebamutegera tebachamu ita baita more kati kwe muite
now you call him
mugame nzuno
say I'm here
oh akugobye jindu jangwe
just to come here
abamira kwe baba akugobye jangwe
just to come here
aba Victoria baba akugobye jangwe
come here
katumare wano katwe
let's finish here
Basesalonika ekyo kubire sulo yoku birunyirwa musanvu
2 Thessalonians chapter 2 verse 7
kubanga ne kakano ekyama kyobujemu we kiri kikola
kibadde kikola nga abantu bamanyi
but people didn't know
kakati fwetu kibikula manya
now we revealed it no
omulimu guli okusemba yoku bawe guli kugenda maso
kubanga
gwe gubikula buli kintu kyonna
what revealed everything
Echa macho bujemu goloza
of lawlessness.
Cha katandika.
You think it's just begun?
Nichi tibaita echa macho bujemu.
What is the secret of lawlessness anyway?
Imitinda jiliesa.
The three steps.
Nabi wa bulimba.
False prophet.
Jezebel. Ni Satan
and Satan himself.
Ndi Satan untaze directly.
Satan is not directly come.
Ateka wano mukule aliwo.
He fronts the one who is.
Ateka wa assistant.
And he put a sister
and
is behind them.
Abane babuza mwana bya kusitani
a. Abisin said that no.
Kumbe ye gundi oli.
Yet is
ye bishop gundi.
Is the other bishop.
Nga ye kwesa ali mu bantu banabi wo bulimba.
The false prophets.
Atebo amaro kwamba ledi bali endigabwati. Abamuzibu nnyo.
Is a very hard person.
Mhm.
Abasesalonika ekyo kubire sulo yoku bironyirwa musanvu
2 Thessalonians chapter 2 verse 7
Kubanga ne kakano ekyama kyobujemu we kiri kikola Wabula kyo kazi iza kakano okutusa lwali jibwawo
Bamulwanyisiza
They fought him out of the way
Olinyo lw'omunaana Awo mujemi oli nalyo kabikkuka Mukama wafe Yesu gwali tanomukka ogwo mukamwake era gwali zikiriza nokulabisibwa kwokujja kwe olw'omwenda naye okujja kwoyo kuli mukukola kwa setani n'amaanyi gonna n'obubonero n'ebyamagero ebyobulimba
the madness involved wali
wajja nga yakulembeagenda kuba muntu agenda kulangirirwa katonda wafaze
haleluya
ensi yonna ng'alina amaanyi
gonna
He
raise a hand like this,
and
the earth captures darkness.
Until
the full knowledge of God to come, we raise, and sunshine gets back.
Amen.
Powers
began to exercise them.
Bagagabi mbunabi nabi okasingana kana nabi katono nenga kakusongera mwele
nekakora kati and does like this and you get this like that.
Bagabi amanyi
they gave powers
omukuru wawe agenda okujja
their leader is to come
abe wandisiza dana bibina byabo
change their congregations
ebyamagero byemulaba
miracles you see
bakulabude agamba okujja kwoyo kuri
the coming of him
mukora kwa sitani wali wakulembedeswa binyonyola kati byonna
can't explain all now
alinga muntu naye kugamba bamujuza obujuvu bwa
Lucifer fullness of Lucifer
bachi kawali munyanja
go under the ocean
Jezebeli mbako omukuru wali
ambassador where he is
sitani ali mugena basi
Satan is in hell bound
yes
the ambassador there now
kati bagaya bagena leta nga alinga muntu
bring the one like a human being
ngana ya amanya age kizikiza
the powers of darkness
ngawe mutaba na kumanya kunje
don't have much
kuleta amanya aga veri
kato musobora dobali zisti you cannot resist them
binubiro bya nabii Elisha
is a era of prophet Elisha
nabii Elijah
prophet Elijah
banabi babali bagena kuyimira
prophets of Baal will stand
ba wakarende nabii wa mukama
contend with the prophet of God
ngabaina amanyi
and they have powers
ngamweta go kumanga mmanya aba abadoni aba basiba
the abadons who bind them
basibe mizimu dirije ba malaika bagwe bakolagana bagenda okujja okubaita
as they come to call them
ngate bara bikako
and they do it appear
beraija tuimire tukabe
Elijah we start saying maybe they are sleeping
boza umude mubaye
tulabe maybe they are resting call them
guru zero achi katunda badda kubikulira ebe byonna
God revealed you all that
nakuba budde bugenze
doza time is left us
point and that is
the other points we leave them
naibu unabo soma ku point ile soka
read of the first point
ntichama cha katonda china bikurwa
mystery of God to be revealed
kubikurwa 10 musambu ekugamba
bwe revelation 10:7 tells you this
ntinge akagombe ken kometa kana fuyibwa
before the last trumpet is sounded
katukote ku point iyo katono rubuda butulese
that point
kubikure sura ya 10 no linyoro musambu
Revelation 10 verse 7
naye munakuze dobozi lya malaika wo musambu bwali bangagenda okufuwa
gwotegedde burungi
you've understood well
kimudobozi
that is the voice
lya malaika wo musambu
the angel of the seventh trumpet
waso sina kubasoma nomanya aba malaika bali ebinja
bimeka you know angels are in seven groups
nomanya mukubikure sura ya 8 onyo rusoka
no kubira 8 1 and 2
nda aba malaika basambu galaino obugobe musambu
with seven trumpets
nomanya ndo wo musambu
abawa
akagombe ka nkomerero
trumpet of the end
ebyo bimanyi burungi goroza lwaki babikugamba
why you think they told them to you
ndinga anatofu akagombe kumanga yesaba malaika
for that's the chief archangel
agenda okufu akagombe ke nkomero
sound the trumpet of the end
nokuja kwa mkama wa Yesu
the coming of Jesus
lwaki obadomu manyi
why did you think you've known them
lwaki manyi okuva ku kibinja
kyo kapa kukisimba the first to the last group
naye nga bagamba bwana abana atirofu wakagomba
bino
bimu kubyojja okulaba
these are some things you will see
ebirago mulimu ogusemba
which show the final work
kubikure sura eye 10 no linyiriri olomusanvu
Revelation 10 and verse 7
naye munakuze dobozi lya malaika owo musanvu bwali banga agenda okufuwa ekyama kya Katonda ne kiryoka kituukirira ngenjiri bweri gye yabulira abaddube banabbi
ekyama kya Katonda
the mystery of God
ne kiryoka kituukirira
it will be full accomplished
yonna kwigamba
all the gospel
buli njiri nga Bible yonna
the entire Bible
rono lwe rugendo lwe guru watambuya mbayi
kujikunganya
yonna
cover it all up
ekigambo kya Katonda
kibikulubyatereesebwa
ekyama kya Katonda ekigambo kya Katonda
Mystery of God, the Word of God. Now it's being revealed.
The Word of God is the mystery. Okujjako siri omusango kigambo kya Katonda okuletera okujuzibwa omusango
gw'ekigambo
kujuzibwa mwoyo mutukuvu kujuzibwa musana gwa
kigambo
kujuzibwa kumanya Katonda ibadde lwaki
bikolebwa
nti nga tannavuwa kagomba
akakenkomera
ekyama kya Katonda
of God must have been revealed as the entire gospel is by all prophets in the Bible.
Everything
all spoke of Christ as the Word of God. Everything is revealed.
It's
scripture in the Colossians.
Abakolosayi esule soka noli nyirwa biri mu rumu.
Colossians chapter
1. Okwanguamu katusomoro abiri mwenya.
Abakolosayi esule soka noli nyirwa biri mwenya.
Colossians chapter 1 verse 24.
Kakano nsanyuse. Muibonobono byange kulwammwe. Era ntukiriza ebibulako mukulaba ennaku kwa Kristo mubiri gwange. Olumbiri gwe. Ye kanisa olwabiri mu ttaano nze gye nafuukira omuweereza waayo ng'obuwanika bwa Katonda bwe buli bwe naweebwa gye muli okutuukiriza ekigambo kya Katonda 26 ekyama ekyakwekebwa okuva edda n'edda n'emirembe n'emirembe naye kaakano kyolesebbwa eri abatukuvu be
ohulidde ekyama kya Katonda ekigambo kya Katonda nejjukira kigambo kya Katonda omusomi okuvanga ava mu
kitafu
ng'avaamu atya
n'omusoma
ng'ajja mu muzingo
gw'ekitabu
n'agamba nonya mbyandikwa naye byogera ku
byekunze
omubikkuliddwa ate
okyamumanyi
kigamba nti muli obugagga
bungi
abakolosaayi essula esooka olunyirwa biri mu Musango.
Colossians chapter 1 verse 27
Katonda be yayagala okutegeeza obugagga obw'ekitiibwa ekyekyama kino bwe buli mu baamawanga ekyo ye Kristo mummwe essuubi ery'ekitiibwa 28 gwe tubuulira ffe nga tulabula buli muntu era nga tuyigiriza buli muntu mu magezi gonna tulyoke tuwanjule buli muntu ngatuukiridde mu Kristo
obulidde obugagga obwo
have you heard those riches
ekyekyama malayika oli ow'omusanvu
the seventh angel
wakagombe k'enkomero
of the last trumpet
ojja kasoma kwali Matayo 24:29 ng'anaatera
yes is about to sound
ekyama ekyo kibikulu
that mystery is revealed
ne tutegedde kigambo
we've understood the words
okuvanga ali mu kitafu
since we're from the father
avaamu atya
is coming out how
abeera atya omutandisi okukkiriza kwa
offer of our faith
ajatya muzingo gw'ekitabu gwamuwandikibwa
written about him
tuli kuli ku kyama tubikula
mystery revealing it
wabula okyebuuza mbu batuli mulimu ogusemba
we are the final work or not
obubonero obuna obulaga omulimu gwa
Katonda
naye nga bulina kuba
musanvu
mukama akuwa omukisa tulifuna olunaku
olw'omwezi
bwe tulisomera ebigambo
ebyo
obubonero obulaga omulimu gwa Katonda
okusemba
enkomerero n'okujja kwa mukama waffe
yesu
obubonero omusanvu